So zinani wewe?
Zinani ni Simon Banda. Ni saka zangu nina 15 years.
15 years? So shimufura mtu mkachite mwe mkasirisha sukuru mchinji. Chumukonda anga kupa mtima pana.
Nanga nkari doktor.
Kwa mkangari doktor? Chifukwa chanji ya mfuna mtu mkangari ya doktor.
Na hiyo wana kuna mchitaka ina.
Ok, mwili wangaji mpanja mwana?
Nimo 7.
7. Mwendi mwa namba ya?
6.
Namba 6. Okay, mwana lume mwema mungaji mpanja?
Mwosi.
Nweweka? Wawaki ni mwosi ni wakazi wongosi? Okay. He's 13 years old and his passion and desire is to become a doctor. And because that's one job that has always been on his mind, that he had an opportunity to get an education. Yeah, that's the path that he wants to take. He was born in a family of 7 members, and he's the only boy in the family. And the reason of getting, being a doctor is also to help the siblings, the sisters, and help the mother and father. Yeah. Sikongo.